Yeah, pandem, au sio. Sikiza mzee, marwa moto, au sio. Wanajitama youth wameshindwa kuifa suti. Babi full kama suru kwenye. Wananiacha niko penye paeleweka. Nilipotoka mbali kurudi nyuma juanzi. Huru wa miguu mikono akili meshika ganzi. Sina waswasi ukipenda nitoswazi. Wanajita wakwasi na swa haki. Minye melia tu na kumiminia risasi. Sina kisasi wala waswasi. Wamezo ya chururu ndondondo hutu idibiti. Kimuli pige biti mwana umefunga pisi. Chungo sipigwe kisi ukabalisha mavazi. Ukapiga mgongo wazi. Mina piga overseas alafu na dunda na biti. Sio rahisi hapa mambo na mziki. Never say defeat. Hakuna kuripiti kwenye mziki. Mini mekiri kwenye kinywa changu na kili. Shabiki mungu wangu wanoko shauri zao. Wama zangu wama zao. Sijifanye wangu wangu kajumiza mapafu. Kawe simsali koja uwe shabiki wangu.
Ya ona nimetokia ocha ngoja.
Hehehe.
Nina jiko ngoja. Oh ya ona nimetokia ocha ngoja.
Hehehe.
Nina jiko ngoja. Najitahidi kupepa mshala moto. Ili nisiote ndoto ya kuwa msoto. Najitahidi kupepa mshala moto. Ili nisiote ndoto ya kuwa msoto.
Yeah. Anja kager nyaka wergi makej. R.I.P. Fidel, I salute you in my sketch. Gala duaro kwer, kidwa yudo gima ber. Jogi duaro delshi, because they're very lame. Married to the game, got a ring for my pen. Lock me in the cage, but I'm Daniel in the den. Hanging with the brave, paper chasing for the bread. East going west, in Vipingo with the best. Call me Luther King, marching on the Peter's Bridge. Nas coming back, so you better build an arc. Tuna leta flats, tuna funi kama duanzo. Better hide yourself like a shadow in the dark. I'm up in the sky kama eagle nina sight. Vile nina rhyme kakin David kwenye dance. This your last chance fake MC go rehearse. This is never luck, we dropping real bars. I know you feeling nervous when I'm bouncing on the beat. Rap ni butangi basi boko nonjo mi. Sing hallelujah higher than tsunami tide. Ocha nimetoka dope dreams don't die.
Ya ona nimetokia ocha ngoja.
Hey,
nina jiko ngoja. Oh ya ona nimetokia ocha ngoja.
Hey,
nina jiko ngoja. Najitahidi kukwepa mshala moto. Ili nisiote ndoto ya kuwa msoto. Najitahidi kukwepa mshala moto. Ili nisiote ndoto ya kuwa msoto.
Nawajibika usinione sina mana na pambana. Sijachoka na ngangana anytime anywhere. Napiga rock aware. Nufia na kunya pia. Metoka ocha na jiko ngoja. Jo nakwepa mshala moto. Sijikofa kwa ndoto. Amanka ota moto jo. Heri hayo kuliko hoja jayo. Mina unabali soza kayo. Lefu soni ngumu kama sereka lenyayo. Ukicheka mina nuna ukinuna mina cheka. Ha ha ha. Binadamu ni wengi machungu mithila kidonda rizo. Kapdol hakuna ni wapi nitapona bla. Yo. Ni wapi nitapona bla.
Wezi leta nye nye nye. Rapping is my DNA. Rap blood group A. This is bitter than a bile. Say some prayers to the virgin. I'm done rapping Mary Lee.
Oh ya ona nimetokia ocha ngoja.
Hey, hey, hey.
Nina jiko ngoja. Oh ya ona nimetokia ocha ngoja.
Hey, hey, hey.
Nina jiko ngoja. Najitahidi kukwepa mshala moto. Ili nisiote ndoto ya kuwa msoto. Najitahidi kukwepa mshala moto. Ili nisiote ndoto yako wa msoto.
CGH Babi na Henrizo toka Daihadi Hudi Yepingoni, au sio?
You are the best.